sangiba ma strong manje sekuthule ekhaya lihlobo kodwa inhliziyo yami istone ngibuka isithombe senu kudala sathatha le photo nginemibuzo engenawo impendulo ngikhala ngedwa angisho Ngikukhumbula mama baba life is hard when you're gone ngiyazama ngikhale busuku but I get up in the morning and it's here my will
Still, he's all that I dream, you know, that's my will.